Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadi Keita ɗo ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jam ñalli sakiraaɓe heeɗiɓe. Kanaka leydi France na dooma ñande noga lewru décembre leydi Mali e wi kabaruji ɓenna kebaɗi ɗi Emmanuel Macron na hani yidude hono rojo makko leydi Mali ɓe memana haala gueɗe kewɗe. Gubal Barka ne yalti Tumbutu ɓen talatare keña sappo e nayi décembre ɓe totti d'accord maɓɓe nde l'armée Mali dunke en hulti wiide yo ɓenna ɓeydari dongal wonande fama en ɓe. Dental pelle rewɓe na wondi landinde talkuru bangal batuji ƴewtagol leydi ndi tottodiral hakkillaji dow kabaru muɗum puɗɗi Allahbaari hannde Bamako ɗo ɗin gon semba kabaruji amenna hannde kikiɗe Allahbaari sappo joli décembre hitan 2021 bisimilla sakiraɓe. Kanake leydi ndi mbiyen France waran leydi Mali ñande noga lewru décembre journal lullingal Jeune Afrique magazine humpitiɗ ɗum Emmanuel Macron hani yidude honorojo makko Mali ɓe meman ɗum haala gueɗe kewɗe ngal ɗo garangal yo wattu e wattu mbiyen mo gollidal hakkunde Mali e France dartaki ana wara lebbi kewɗi hannde. Moussa Mali sugo mon ko heɓani keɗɗan faysango Ousmane Yalbuli.
Hoorejo leydi France e honniraɗo muɗum Mali ana kani haltidinde dow kabaruji kewɗi e wi Elysée. Kabaru laamu hakkundejo Mali o huncingol hoore wuteji wargol na wasugol soldats en Russe Wagner na dukkasen ƴewtungoji golleji soldats en France gomɓe ley sahel ngel. Dow toɓɓere cakkitine nde France dille ley gelle tati ley saha leydi Mali ndi ɗen woni Kidal, Tessalit e Tumbutu. Soldats en France ɓe totti dakoɗɗe muɓɓen l'armée Mali. Wargol hoorejo leydi France ley Mali waɗa ley wattumo tiɗallaji ngoli hakkunde Bamako e Paris. Bamako gonɗini wiide heɓi talkuru Paris. Ley nde lettre hoorejo leydi France darti hawrude e colonel Asimi Goita ɗum wanno ko ɓattiɓe hoorejo leydi meɗen ndi kolliti wiide. E wi maɓɓe fa hannden kanankoɓe leydi Mali ndi ana gondi e darde hono wargol ngol latirto e kabaruji heɗi wondi Emmanuel Macron haltidata e makko. Ɗum wonno arande fa hoorejo leydi France kañe e Mali joddo batu ille o jooɗi dow salli o caggal coup d'état.
Dunke en politique ko hewɓe hulti wiide garangal mbiyen kanaka leydi France wona yo hunde mawde ndenno ɓe hulti wiide gollida mbiyen kaldal hakkunde makko e colonel Asimi hakkunde Emmanuel Macron e colonel Asimi Goita wawi latade sababu huncande hoore gollidal hakkunde leɗɗe ɗiɗɗe nden e kañe ɗum latade sababu sida o ƴewta no jogori leydi Mali ndi. Birihima kone yo politique gollo jangnowɗo jande dowre keɗana ko o hanni mbiyen Moussa Mali stoko dow fetango sita sidiɓe.
L'arrivée du président Macron va permettre de
wargol président Emmanuel Macron le leydi Mali ana wawi natade saabe hunca torraji mawɗi hakkunde laamuko malɓen ka e communauté international. Miɗen miila soni o wari ɓe kaalnan kabaruji kewɗi ko natto saabe huncude jukkoje fawaɗɗo malɗe ga président leydi Mali ka e conseil muɗumɓe ɓene hani jaɓɓade Emmanuel Macron ɓe jentita fa gasa. Hannen ɓe famintana Emmanuel Macron wi waɗugon wotingaji ɗi le lewru février noga jeɗɗi muɗum hitande 2020 ɗum ko ana tiiɗi sanne. Nen communauté international ana haaja famitinede dow wakkati goto mo wotingaji ene warta waɗede muɗum. Hooremɓe pelle international ko gollata leydi Mallu kañ en ndu ana heeɗi yalla laamu Mali on ana hollitita charti mo wotingaji ene watte muɗum
par rapport au calendrier électoral.
Sakiraɓe totto hakkillaji moɗo ɗo kabaru ñom banga beɓe amen Facebook ade Twitter. Caggal Kidal, Tessalit mbiyen Gubal Barkane yalti Tumbutu mbiyen heɓtiɓe leydi France ɓe totti mbiyen d'accord maɓɓe keñen talatare sappo e nayi lewru décembre l'armée Mali mbiyen dunke en kabaru ndenago holti wiide ɗum ɗo latto ɓeydari golleji fewde fama en ɓe mbiyen heɓtiɓe leydi France. Ibrahima Maiga yo dunke kabaru mbiyen hewtagol jam e ndenago wonko halni e téléphone Mariam Kamba Keita keɗana festango Ousmane Ñalbuli.
Sikka fo wala hen dillugol maɓɓe le o nokku ana wawi ɓeydude golleji l'armée Mali ka micintinde wiide tawgol Barkane le gendi Tumbutu ndi haɗay fa torraji gaɗa le o nokku bandiya ko ɓeydeke faysi tawa ministre Madou won e nokku o ɓe daranake fa ndenago heɓe le nokku o dow gollidal maɓɓe e Barkane. Dillugol maɓɓe le nokku o ana wawi ɓeydude tiɗallaji ana wawi wadde fa guɓe jaddinkoɓe ɗe ɓeyde heɓude sembe. Lammali o golle o yafinta ɗum soldats e Mali ana kana ƴimade daro eɓe kasindindu ɓeydene de kaake gollirɗe e jangguinede ele ɓe mbawa haɓade daranade ndenago leydi ndi.
Caggal communiŋaji ɗi mbiyen cagte on alaji dow ƴewtago leydi ndi mbiyen dow kabaru circule ɗi puɗɗi mbiyen Allahbaari hannde ndenno yo Bamako dun ana e ɗiɗo mbiyen jooɗo haalaji ɗi puɗɗi mbiyen ɗi pawi dow susleji sappo e tati ndenno ɗi gondi waɗede ley communiŋaji kewɗi. Kanko Dramane Maiga wonko heɓanne ko yiltike ley Bamako keɗɗanno fostango Ousmane Ñaari Buli e sita siɗiɓe.
Mise Moussa Kounda woni ɗo nde jonde waɗa ley commune goɓo Bamako ley battirɗe ɗiɗi o nokku jama heewi fa sayfiti ley maɓɓe ana hen rewɓe sukaɓe jokkolɓe kañe himɓe nayi heɓe e wi horɓe hen ɓe ko haala muɗum ɓuri hande haalede leydi jooɗa haalaji yo kabaru kaltidal e jaam no heɓirte ley leydi ndi sek tijjani haydara hawri o batu
min hunde lobbere wootere kummalinkoɓe han tewde hannen ɗum e yaafodurde e batu kalaji ɗi leydi nin wawa honcude hoore soni walani ɓiɓɓe leydi fo nangodira juuɗe anta mali wi en fo jeem mali
e wi afa zankura dumbiya jokkoɗiɗo bo maire commune gooɓo ɗi jondeji gaɗan fa mali keso heɓe
yimɓe commune fo yalde hannen saabu o batu kalaɗo caggal ɗi batuji miɗe miila ɓiɓɓe leyni fof kawran mene ɗum waraman imma daraji mi moƴƴinta talkuru haalami ka e chartiji hanɗi waɗele talkuru mi hefna malinkoɓe fof
honno fajigila ley commune gooɓo bomako parlement des enfants ñamokoro ley commune jeegoɓo woni ɗo ɗi batuji bisima ɗo du rewɓe sukaɓe ana jogui gikke lobbo heɓude jaaboji lobbu e ɗi batuji
menen rewɓen meɗen tampi hannen saabe torraji wonɗile mali hannen ɗi menen ɗum e ɓiɓɓen mali won ɗon ɗi batuji ana ha nataja saabe deƴƴere e jaam heɓele leydi meɗen ɗi hokkam mali jiile kese mi yalti fa heewi hannden saabe batuji haalaɗi ɗum ne woni waɗede e laabi lubbi ɗu
ana way hono ley commune ngaji bomako fo haalaji ɗi ana janji dow sisideji ɗiɗi dow kabaru ndenagu gotum mbaku leydi ndi fayottade kasen kabaru leydi e politikaku
banggal huncagol hoore rewɓe ley kabaru mbiyen wutiji kandu ƴewtagol nuyle golle mbiyen battu waɗi beetaku o alarbare bomako ɗo mbiyen balɗe ɗiɗi ɓe gatta e muɗum pelle kewɗe rewɓe hawru hen ndennoɓe nden tan hawritinde hakkille mabɓe ley talkuru ndu ɓe neldata e ley ngal ɗo kawrital e ley oɗo batu mawɗo ndenno landidigal woni agi kadda mali dow itugol jawdi ong terde zom elisabeth walt mahmed an wonno tukeɗan fasan usmon ñaali buli e sita siriɓe
mali ana wondi e lanidade ƴewtogoji banggal politikaku e gollirɗe o batu waɗan fa rewɓe daro e dande muɓɓen ley ɗi ƴewtogoji wattu wari fa rewɓe towna dande muɓɓen ley golleji woteji e ƴewtogoji banggal politikaku e nuyle saria ɗum wonno ko adam dikko directrice exécutive agi kadda holitivide on e ardiɓe o batu
le développement de tout état de toute
keɓal leɗe fou ana haɓɓi do debbo ɗum naati saabe hannen so menen rewɓe du meɗen hani hollitinde hakkilleji amen ɗo ɗi batuji hanɗi waɗeɗe le leydi ni ley ɗe balɗe ɗiɗi mi waɗi golleji goɗɗi mi holliti le conseil ministre waɗaɗi yeeɗa rewɓen ana heeɓa faabe dow laabi ɗi fou caggal muɗum ɓe wiitita toɓɓere wonnide sara meɗon hitane 1992 yalla rewɓen ana heeɓa faabe
rewɓe jopitatake caggal leyɗi ƴewtogoji ɗum woni ko hollite ministre kumaniɗo ƴewtogoji leydi ndi ibrahim ikasa mayga ɓeydi wiide gofarnement laamu hakkundejo ɓami aadi haɓade e rafi potal hakkunde rewɓe worɓe ley leydi meɗen ndi
le gouvernement laamu hakkundejo hollite kañum huncan torraji fou ko wonle leydi ni ɓe holliti hunde fof wa natade saabe oyinde debbo ley golleji leydi ni ɗum fof ɓe haɓan ɗum ɗum waɗi hannde so waɗi imma daraji ɗiɗo fewtinde e faabakon rewɗo leydi mali caggal so ɗum waɗama mbiɗe tiɗɗi leydi ndi huncina hoore heɓa mali kesso
kalaɗoo ibrahim ikasa mayga miccintini wiide ɓantare rewɓe aɗa waɗa yerwere leydi
egguɓe hewɓe go mbiyen iwruɓe ñono e ɓaɗade muɗum noon hawriti dow nokku kolodugu kura mbiyen ley commune ñono nden ko ɓuuri uñaji taton goni limtaɓe ɓeɗo juppi nokku mumen batte hipgoji jon e kaɓorɗe ndenno ko ɓuuri hewde ɗum yoroɓe hen kanko keyaɗo neloɗo amen tun ñono tun kalifa goyta wonko heɓani hen ko sabu darnoy koyɗe oɗo nokku o keɗana fistango usmane ñaali buli e sita siriɓe
ɗum yo sajo sukaɓe egguɓe wonduɓe e fejude meɗen goni kolodugu kura ɗo e gendi ñono ana wara kilométre ji joyyi fatmata konta ana jooɗi ana wondi e moyninde ɓinguel mum o debbo mbaro duuɓi capanɗe tati doggui gendi muɓɓen saabi masibaji o littitiɗal mo woni ley muɗum handen
mimiɗe jeeya toroma bangue gendi entitirte hen buyagui weere le cercle ñono ne fota lebbi hannen mbiɗe o nokku to yimɓeji riwaɓe wadde jippina mi wala kakol fe gotol mi wala ko ñamami feyti mi waltami wala joni jango ana satti wala funna mi watta guiɗɗi wakkati ne walle ne fuɗɗina joni suɗɗon witti yoppirigan sukaɓe joyon fa hannde mi yiide mi anna jarti to woni hannden so haalanma gonɗum ɗum nawi sanne
deon durudeɓne bolu amma noko
fay e tawede omo woni o tiɗalla fatumata ana wondi e haɓade ñande fou e yalla ne heɓano wurde sukaɓe muɗum ɓe o anda hono abbiɓe sakitiri
mbita dow kafi nokku
samoji min natan le gendi ñononi min ƴeewa kadduleji lonneteɗi ka e kaaki lawƴeteɗi e yoɓa gan wakkati yiɗi mi unan gawri ɗum fo mi waɗan ɗum yalla mi heeɓa kalsi no wurrami samoji miɗe wawi wadde balɗe ɗiɗi le saare ñonone e tewtugo hono ɗi golleji mi yoppa sukaɓe ɗamme ɗen nokkuji tomi jippina hunde fo mi wala ɗum waɗ saabe hannen so miɗa waɗa ɗi golleji yalla heeɓa ko ñama le gendi amen no mais wawayiɗo hono ɗi torraji feƴ ɗum
nawisanaduglantenisidoyere
fay so tawa ɓe guɓe warde kolodugu kura ong ngaji e jomɓe anniyaji lobbi ana gondi e faabade ɗum ɓen fatumata ana jogui gikke lobbo wirfitade gendi muɓɓen saabi e wimakko hunde fo ɓura to jeeyɗa ɗum wonno ko kalifa goyta heɓe ne sijo tamani ƴiwde ño
sijo tamani do faaba muya gouvernement leydi suéde danemark suisse république tchèque et union européenne
le kabaruji amen kero juujidi to menaka tun hultama wiide yimbe le berna be joint kabarbe andita ka masim bini berna julaajo goto nyan dum wadi nyan liwru decembre to menaka denno dum wadi wottuma konko butiko nel to non le butiki mako denno hultama wiide dum wadi ben latiki sababu butikaay di fufu uddike nyande talatarande dum latiki sababu denno kebe le berna kambe gollobe juppi golle nyande mudum wakkat jono ko anda ko dum sabi be do golli o do golle bondo gadbe dum be dum nyaakata fu to segu ton hultan wiide jam hankin dama le direction go be jangirde e baba sonin kura to segu ah denno segu ah no don jati dum wadi hanki nano kambe ardibe commune o hulti wiide imberna darno ko do dido nokuidi andu yewde bonon hulti wiide dun horgol fudama wonande police abe 10e arrondissement yalla andude hordon dum dum lati denno hulti wam dum wiide ana wara balli tati handi yimbe le yogabe na gonno ndaaji non fa nata le odo direction o no sembe en timinan kawadi do kitaton do holta wiide sestef kita mbiyan hebi ambulance kesso nyande talatare 19 decembre yo tiagal ko be dardi lam ko be tanisobe totabe dun den e wi kanko nela do president e transition mali o do ben gal do dokal yo yalla buddi tellaaji ben bangal naburi nyawbe robe sukabe nukuji goddi den be holti wiide kambe ardibe tellal kitabe holti wiide be beltan gesane gal do dokal ka non tellaaji heddi fa hande burfu bangal ko wiata radiography ben scanner e kanyo dun gollobe andan be sonne golle o e kanye huntangol hore nyaw sukabe sagrabe timita kawro yan mitto tan ba sat fu mutare do bembal amen 3w.280.org mo don jamu 37321 do sede yotere meden magazine sido tamani yotam e magazine hande na fawi do mbien to gawto ni madraje gondi di wadi de hultaka mbi de leedi malle gilla hitane 2012 mbien kabora de kewi sane jugo gube kaptoje de derno e do gube dudno nantan nyande fufu na bedo yari dum latke sababu be ngada horngoji andude hono fufu e do gube de mbien jawdi mudun hoto eurota hono dum golloji di ngurri donno mohammed baba kunta mbien yiddi e kanko hamzata ak didi kanko horojo fedde adidi denno kedana ko hebani en yo en kirejo
namini 18 la premiere etude concerne
min kinniki imuji didi gubo na yugo non tan dubbe kaptoje cininbe talkum bangal no be kinni golleji di to gawo hono be faboto ele kabaru denagu e kenande mudu idabo ona yowi do kabaru jamarande hono dawrude no sinuji di bedoto e golle o imuji didi landidina woni ardibe gubbe cininbe talkuru fetagul jambe fuf be dadi habti mabbe mobbe be fuf toti haklaji mabbe do kabaru mudu facintinde do be goni ko be gondi hono dun be gollata sabi mi tanki wi wakkat juun o tiɗalla leydi worni gila hitande 2012 an har tawroɗen yimɓele mawɓe latade sababu hultinde hakika ko woodi ko kadi annaru ndu kambar ɗum jaati ministére humanide leyɗe goɗɗe to pays ba bangal asm ɓami aadi projet ji kewɗi saria e ley korata ko andon ndun sinuji ɗi fuf kunko mum en naati hen saabi wakkat juun o ko ɓuuri hewde adadu guɓe kaptoje na wara pecce pecce sinuji kala wattu so guɓal kesal joɗinama ɗum saabi noon joɗingol jamare jinguno jamare jinginoɓe ngal ɗo guɓal so yi hakke guɓe nogoy tan jamare jokkiɓe ɗun yo pelle nogoy ɗum sawina jaati raf kawral hakkude sinuji ɗi kala arɗo guɓal ɗun kala arɗo amireɓe fuf dittinama e golleji ɗi nden noon ɓe holli tan hono fuf ɓe paboto guɓe ɗe hono kabaru ndenago mabɓe worri e ko nande muɗum saabi andon wiide haɓitiɓe leydi ndi ngala e ɗiɗo nokkuji kewɗi ko ɓuuri hewde guɓe kaptoje ɗe kaybi ɗiɗo nokkuji ɗi saabu mabɓe ɗun won toon ɗum wona fewi hunde moƴƴunde yimo gaɗaɗo o kinni ko ɗum goni guɓe kaptoje tati ɓuri fuf ɓe guɓe kaptoje tati tinniɓe talkuru sima plateforme e lolirgal mouvement inclusivité so banggal kabaru jawdi andon ana woodi ɗi anda eɗi andaka andadi ɗi kay yo faabaji jamare e amairi en kamɓe tottata kalisi ɗeɗo guɓe saabi kanje darani ndenagu renokuji lolirɗi checkpoint honani yimɓe duwan en nangoɓe kalisi junggo kala heɓotoɓe so camion ngaji e ko nande muɗum europe e algérie niger bamako e nokkuji goɗɗi usuroji ɗum gontonno ɗi ɓe tottete hono julaɓe cewɓe ɓe e kañe manoɓe dabaji e ko nande muɗum
on fait payer des petites saxes des commerçants des éleveurs tout cela